misoka mala alino lusi atenga lunene ulichaya gala asena mulu sobo nemugamba mwamala elumbo lyabatonerwa temulinga fe abafuba okubeerawo nagamba mwana wange tuvudde wala aye efe twaliwe tuti tubaddenga tusima ensisi nyingi omufirisuti bajanga zisiba naye kisa kyokusaba kisumuluze kitale mwalugirwa nakyagula olusi kizukiza ebyafakirire tano omwami kimusabe mukama wagaba ekisa kyokusaba lira kuyitawo nyambe nange
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 wagaba ekisa kyokusaba kuyita onyame
wagaba ekisa kyokusaba lira kuyita onyambe nange
wagaba ekisa kyokusaba lira kuyita onyambe nange
wagaba ekisa kyokusaba lira kuyita onyambe nange
ensisi nyingi zezizesima mbulamu bwange naye nga ziziba nyamba
wagaba ekisa kyokusaba lira kuyita onyambe nange
chimpe chisa chokusaba mavivi ye kapito kweni na wo mukama
wagabe chisa chokusaba lila kuita onyambe nange
echisumulu ze chitale mwalu jirona echisumulu la eria sivambula mwange
wagabe chisa chokusaba lila kuita onyambe nange
omutima kwange nga kukoye mikono jange nga chizito wele dwa
wakame chisa chokusaba chile taka
tata wange wakame chisa chokusaba kuita onyambe
wakame chisa chokusaba lina kuita onyambe nange
wakame chisa chokusaba lina kuita onyambe nange
wakame chisa chokusaba lina kuita
Echisumulu se chitale mwalu jirona Echisumulu la eria sivambula mwange
Wagabe chisa chokusaba Lina kuita onyambe nange
Banja bakuwera obujulizi Banja bakutenda mukama
Wagabe chisa chokusaba Lina kuita onyambe nange
oh, Wagabe
chisa chokusaba
Mwange ulira kuita
onyambe nange
Wachiwane Daudi Yesu
Oh,
yeah.